Musaza danda ule mkatampeza kuti wapita Musaza rirenga tinjuchi Wiwi, wiwi Iwe unanka kamira analola Chikole wa mfeka mpete pachala Umati watopa ndi ubachala After some days wa mvula Pano you don't care suku samala Samati waboza sama kunamiza She straightforward siwa sokoneza Iwe umalakwa koma sama bweza Koma you don't care huku mupanga nkanza Usata danda ule Ukata mpeza wapita
Wapita
Iwe utalira ngati njuchi Wii
Wapita
Iwe zanga usata danda ule Ukata mpeza wapita kazi
Wapita
Iwe utalira ngati njuchi manja kumutu Wee
Wapita
Anyamata penati kumaonjeza Chikondi samaka kamiza Mamputa dara doro thendi tereza Kena kuwa utari mukupaza Koma you don't care mwamariza Lero Joanna wandiwaza Mawa Patricia mwana wa Agwaza Weekend mulindi wina wakumwanza Koma the truth is you don't care You don't care Karidwe rankanza Musata danda ule Mukata mpeza wapita wabwino
Wapita
Anyamata mutali rangati njuchi Wiwi Wiwi
Wapita
Inu mutata ndaula koposa Mukata mwona wapita nkazi yu
Wapita
Inu mutali rakoposa Hachina na madingu wata mtenga mkazi yu
Wapita
Makae Mzalira Mzakwira kumutu Anzanu hakuvina Hakuponya masitepe Haukwati kuponya masitepe Iwe ukulira Ngati njuchi Iwe usata danda ule dolo Ukata mpeza wapita kazi yu
Wapita
Iwe koma utalira ngati njuchi Wiwi Wapita nkazi
yu Wapita
Iwe utasowa mtengo kwira Hata mtenga wena mkazi yu
Wapita
Ugurira
Kwi Illusion Entertainment